sisi level zao. Fake MCs sina time none, taka mpinzani sisi size yao. Hustle zangu nyayo zangu recap it. Proper proper pro profit ndo asili za album. Hata nkutana nao sina story now. Hi, labda size yao. Nacho wazo, nacho taka ni kumeki mkwanja kakiu. Na pii ni jachie na vyo taka hata kama upendi. Kwepo kati na zisako simpangie kuspendi. Siku shana wafurai ila staring na wawi. Kama bado tuko high basi hakuna uchawi. Rafika kweli money and that's true. Asio majani, tuko juu. Yani but na shine. You better go for yours while I go for mine. Holla.
Kila siku tuko juu, hawezi gusa moto huu. Si so size yao, si so size yao. Kila siku tuko juu, hawezi gusa moto huu. Si so size yao, si so size yao.
Yo, come on Ducky. When it's a master wa freestyle like a chief rocker, bado unapiga TikTok. Tumeanza wakalisha way back. Tushafunga ndoa na mtaa mshenga ndo hip hop. Dawa ya machizi, ugonjwa wa warembo. Paparazzi na scandals, mabinto na show mapengo. Ntaka namba ruke wane, taka pa juwe stani. Tuachumishe mboga flani kama jani. Vipi DJ opige wane na unasikiza ghetto. Demwako chumbane zivoko za mpigia yeto. Mkata hiyo instrumental.
Mbio sishindani na sisu takuwa momento.
Hardcore rapper mwenye mistari na ladha. Mtu mzima aka mimi, aka brother. Wenye chuki wamepiga mbizi maji ogoko. Wachawi walisha diri, kazi kwenu wanoko. Hala.
Kila siku tuko juu, hawezi gusa moto huu. Si so size yao, si so size yao. Kila siku tuko juu, hawezi gusa moto huu.
Leo umetema rhymes. GWM 10, GWM 20, msukate anders. Oblonga teme kubali ni 90 degrees. No time for bullshit. Na kaga chuna guns. Ngeagana upo juu anatibu fungus. Shimo limetema mistari kibao tundani your face. Acha shengaya bass kama utak bass. Vitu kibao tunapata kama hash na dash dash na hash. Dani ashtray Z. Boom kama kabo, trikwiti wanja fisi. Hizi flavor mbaya hizi zinataka zifuze inzi. Bado zina utamasin, bado zina kavi. Bado zina diss my snitch. Ni jaji George Hush. Diss me kwenye lines, diss me kwa machizi. Mbuzi mpuzi, fuse mpumbavu toka juzi. Na kilo tapo hema luzi, kilo tapo hema luzi. Ose!
Kila siku tuko juu, hawezi gusa moto huu. Si so size yao.